Yabaka mu parliament okuva mu district ye Buikwe bakukumbudde government ye gwanga Uganda olw'obutakola kimala naddala okuzimba amasomero gaayo mu district yeyo kireetedde abayizi bangi nnyo okwongera okuwanduka mu masomero olw'abamu ku bo okutindiganga egende panvu okutuuka ku masomero gye basomera. Okusinziira ku mbaka mu parliament akiikirira munisipaali ye Lugazi mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Stephen Sserubuula agamba nti kaakano mu mateeka nteekateeka ya gavumenti buli ggombolola waakiri yalibadde esobola okubeeramu essomero erisobola okuyambako abaana bano okusoma, naye kyewuunyisa okuba ng'abaana bakyatindigga egenda eriwererako ddala disitulikiti ye Buikwe eyina amagombolola nga disitulikiti ye Buikwe ekolebwa amagombolola 18 nga naye mulimu essomero limu lyokka erya gavumenti lyagambye nti nino terimalira ddala kusobola kugatta muwendo gw'abayizi ago. Ono ategeezezza nti okuggyako nga gavumenti y'eggwanga Uganda eriko ky'ekozeewo eky'enjawulo naye baakusigala nga bakyajatulira okutuusa ng'efunyeemu ku nsonyi.
Njagala okutegeeza eggwanga lyonna nti Buikwe district yonna gy'eva ne gy'ekoma erina essomero lya Sid School limu lyokka eririssuggu. Newankubadde nga tulina amagombolola 18 era poliisi ya gavumenti egamba nti mu buli ggombolola mujja kubanga mu essomero lya Sid School. Buikwe yonna emyaka gyonna erina essomero lya Sid School limu. Lugazi municipality tetulina, mu Njeru municipality temulimu n'erimu. Tulina limu lyokka mu Buikwe South eriyitibwa Ssubo lyajja kugamba ate aga secondary. Kituufu ojja kusanga mu Buikwe South ng'eriyo Kalagala, ojja kusanga ng'eriyongo, naye tutegeeza omwana wabanga ava Kigali ajja kusomera Ngogwe omuzadde alina okuteekamu emitwalo ebiri buli lunaku omwana w'omunaku wabanga agenda kusomerayo. So okusomoozawo kw'amaanyi kwe tulina era gavumenti kwendera yagadde etunulemu ng'ebitundu ebirala bwekulu osanga ne ku bizinga bibuguma bikalangala bafaddeyo Sid Schools.
Wabula mu kwogerako n'ombaka mu palamenti akiikirira Buikwe y'omumaserengeta Dr. Lulume Bayiga Ssaalongo ye wano w'asinzidde n'ategeeza nti wakyaliwo okusoomoozebwa okw'amaanyi naddala bwe kituuka ku masomero ga gavumenti agali mu disitulikiti eyo era nga kyetaagisa gavumenti ensonga eno okugikwasa amaanyi n'okugitunuliramu ddala n'ensonga eno ng'erimu eggumba.
Ekisanja kino twafunayo Sid School emu essugu. Amasomero agasigadde mu ggombolola eyo gali private. Jja kusanga Engogwe tulina Baskerville, amasomero agasigadde gali private. Ojja kusanga Essi tulina essomero limu Victoria SS gasigadde gali private. Kale nno bwe kityo bwe kibadde kitambula. Kati mu kisanja kino twasaba okufuna Sid School eyokubiri e Lugoba eri mu ggombolola y'Essibukunja. Abaana abeeyo tebasobola kutuuka ku Victoria. Wala nnyo kubanga eggombolola nene. Kale nno nga twandiyagadde okwongeza obungi bw'amasomero aga Sid School buli ggombolola nga bwe kirambikiddwa.